tola kuphi omanje sithandwa samnangizok tola kuphi omanje sithandwa samnangizok tola kuphi omanje sithandwa samnangizok tola kuphi.
I will meet you at the river. I will meet you at the river. Uzokuthola inkomo emlanje nesithandwa sami. I will meet you at the river. I will meet you at the river. Uzokuthola inkomo emlanje nesithandwa sami. I will meet you at the river.